Talata joy lewru avril tane duubi ujunaji didi e laso e didi amde joy e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Muni yottinta e modon sembe habaruji meden handen halando lewru sumayere lewru du ni fa handen du darmunde en dari himbe no kani ballodirde non fadde mu en bonnude jawdi e nyamduji mu en kalandu ni fa handen do nangol taba bonka wiwi ton andan ni der region maradi yewter pindinol meden studio kalangu handen halando hanu e sumade lewru sumayere do andan misali rewbe chawbe den ni chawi kana adude na ese e sarti lewru sumayni lewru non du dermo himbe kani wallodirde mojjuno dira duni fa hande amma de en dari hande der lewru du andan wobbe buri bonnude jawdi e bonnude nyamduji dun duni fa hande de en dari hana kan non dina alsilamagal holli alsilame be gada der lewru du andan ustaz Abubakar Mala famtini do majjum nani ko wi ko mani Musa waddi firta dengal fulfulde
to lalle addini musulunci bai hana mu
dini alsilamagal hadai neddo nyama yara der halamu Allah wi'i nyama njara ndeni halal manum amma to neddo bonnu nyamande miccitoda der faranti almada si nyamduji sappo no tawa der mun ko tawi abu awta nyamde ko buri nyamduji tati ma jeegom wobbe duno don ngala fay sikir ko ngattata der bitamu humtorate neddo mo wala sukkar ko humtorto on ko kamo nyamdu ko gonda ada bonna dum dum wadi ko modibbe no bi'a nyama hunde ko hejima de heddake base fu wala lemu kewa wondube buradu mudum hokkude dum 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 do hani
wannan shine abin da ya kama
lewru sumayni de en dari der mu himbe buri hokkude nyamdu dene de duni fa hande de en dari ton andam bande de region zender chukabe ummatore hewbe chakantaraje de en dan ni no kukki damal deme de en dan duni fa hande sembe en kittino duni fa hande ko makki mamadu useni yewtidi e wobbe mabbe ko bi ko firta dengal fulfulde
to gaskiya no
demal denengal mi den keba lermu sanne rawanin mi hebi dum habbi kam bango wodi mo enon fu ummo tefana horemu ya der leede yasin tefoyde torrano dermu sanne nanne ne jodo tefude no buri de min itti denede nimbe ngarta sodu dede gere ne jua agades damagaram e nyamai der kali je jam be tawtami sodu de yobami
ay garka geda wasi abam kudum
awolum masu
to to en kaliji mi sotta dun min do mi sonnana codobe no sotta gere cottaga gere do watta de loreji chonnuwa wurojugo lumo gon wala basi min kay do kam uraniya dun wadi mi dari wuro mi do wada luma ko am minen keba baka ka Allah nyamni min Allah yettama
Allah ko mon godi Allah
chapande tati e go o lewru marsitane duubi ujuna didi e laso didi ko wattani tagge taba chapande joyi kannon nanga ton andan ni der chakan traje region marali dunduni fa hande sarusi marali kawjido filla durwi didde nannol yeroru jibondi der leedi meden kandangi taba ka andan der lore adore are no yarno warta der wakkati mo kalten o duuni fa hande awjo todo lore de andan ni e suka mudun ni nangama wattama der juude kitotobe en kettino ko Dauda mamman procureur maradi wanda ni wi'i do majjum ko Mohamed mamman waddi firta dengal fulfulde
avant-hier les éléments de l'opération
Hetti kenga sarusi durwido e nannul kulle bonde de maradi be kokkama habaru lore gon ko duka landan no tawra e tagge taba bonka no wada tiloji chapande joy e tati e ko deki e mun handen nannul kulle bonde yaru yaru latake golle jon en loreji inen gatta dane e jon en loreji gatta hilnare e chukabe mabbe gan lawo lamu ledi Niger tane ujinal e kina jena e chapande jena e jena hadi lumako kulle bonde handen eden tawa der majju sabi lore nangidaka kulle bonde de juwana leydi gon ko wanda ba e kerol e leydi Niger gada jukkol e nangol kasu gol neddo wadanti lore kando no wawi nangede
servi au transport de cette drogue
Sogeji kawjidi filla de naku himbe are mu en ni der chakantaraje tanu to andan ni region zender nangi himbe tato bombe godo himbe duni fa hande non tawabe der guika dabaji der departement tanu to andan ni ko fili dun nani ko Iliyasu Adamu ardido zender mabbe tanu to andan ni famtini do nangol himbe be andan ni ko Mansuru Alasan waddi firta dengal fulfulde
min kawri hollude ɓiɓɓe bonɓe tato fuy ka dabbaji kam woni ko andira nder nokkure adder bisinate nde nde kibaruji keɓano ndenno ardiɓe hausu gatti soogeji e wadde jiilaki ni ɓe tokkiti koyɗe na ko nder ɓaade ɓiɗɗo bonɗo on nder gezawa tawi goto mabɓe o kay nangama nder wuuro selum ley commune wala lewa keɓana kaɓorɗe nayi e mabɓe malfe biyeteɗo AK-47 ɗiɗi e enɗi muɗum jaɓe tati kamɓe jaɓe malfa mbiyeteka kalashin ayo fahande e jaɓe malfa mbiyeteka FSA e laamiɗo on ɓe gaddata haɓɓidande caggal nde wiɗagol waɗano noon min keeɓi kaɓorɗe ɗe jiiton ɗe fuu to laamiɗo on nimɓe ɓe jiiton yeesomon ɓeeɗo no nangidaɓe noon e gacceji kewɗi ɓillijon ɓeeto kay maɓɓama nder
kasu
osha Niger felde hawjine filla pelle gaddonoje himɓe balle ɗo wande ni nder cakantaraje leydi Niger nder ɗerol andinore muɗum laso e nayyi lewru mars sitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi wi'i ko himɓe ujunaji nayo e keme tato e laso tato e go'o kan en tilsina dillowa nder nokkuje mumen toon nder région zende nder région difa ɗum duni fa hande nde en daari feccere nanga lewru février du enɗan warde lewru mars sitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi hande duni fa hande nde en daari hanon ɗerol andinore nde enɗen ni haaliri ɗum tilsinaɓe dilloa nder cakantaraje mumen to ni nder région difa o enɗan ni gaɗa himɓe ujunaji sappo e jeetati e keme nayo e capanɗe joo lewru février hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso ɗiɗi du fa hannden toon nder cakantarare nde enɗan ni himɓe capanɗe tato ka en diwta dillida illa ɗuni fa hannden lewru janvier hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso warde hannden ni nde en daari hanon ɗerolgol enɗan ni haaliri ɗum himɓe diwtaɓe gaɗa himɓe keme jeetato e laso tato diwtaɓe dillida nder cakantarare nde enɗan ɗerol andinore osha worde nde duni fa hannden nder mum wi'i ko himɓe leydi Niger keme joo e jeetato e himɓe leyɗe yaasingom ni gaɗoɓe himɓe hemre e lasoji nayo e sappo e joo kan en diwa to enɗan leydi Libi gadda ɗo enɗan leydi Niger leydi Algérie duni fa hannde hanono andinore nde enɗan ni haaliri ɗum himɓe leydi Niger ujunaji tato e keme e lasoji jeenayi e sappo e jeenayo e himɓe leyɗe yaasingol duni fa hannden himɓe ujunere e keme nayi e laso kan en diwa to enɗan leydi Algérie gadda ɗo enɗan leydi Niger fedde daranide hakke larɗuɓe région doso to enɗan ni hawtidade hôpital cure o enɗan ni wakkati warde wakkati no gollana sukaɓe larɗuɓe waddan deɓe duni fa hannden balla nder ɓurna maɓɓe commune ji duni fa hannden région doso sappo kannon cukaɓe mum en gaddete nder hôpital cure o enɗan ni gollani hannden duni fa hannden nde en daari ni waɗan sukaɓe keme ɗiɗo gollanaɓe hanono ardiɗo fedde nde enɗan haaliri en kettino ko Kimba Nyandu ardiɗo fedde région doso ɗo enɗan ni wi'i ko Karimu Hasumi Gourouza waddi firta e ɗengal fulfulde
yo koƴatana teddirka ñawtol cukaɓe goduɓe laaru hôpital mo cure de la Zare sukaɓe buluɓe na rimdaɓe e koyɗe beriɗe na keluɓe nde jokkaki wooɗi keerol ko tagaki wooɗi iɓe koƴa teddirkal ñawtol maɓɓe to hôpital cure e projet soubien hawtade e dental gal e communiji sappo Dankasari Dogonduuti Keche Cibiri Kargibangu Tesa Chota Koygolo e wuro Dosogo suka illa dinki mum fa yotto duuɓi sappo e jeetati teddirka maɓɓe no kooƴe no ɓura sukaɓe keme ɗiɗo gollanaɓe décembre warde décembre bittiɗo
o
loktoroɓe ni hemre e tato région tawa to enɗan ni gaɗana ekkintinoje dow noɓe tokkira ɓe gaɗana cukaɓe famarɓe ɓe gaɗa duuɓi joyi ñawtigu balɗe jeetati duni fa hannden ekkintinoje maɓɓe ɗe enɗan gaɗi toon enɗan tawa warɓe to ekkintinoje ɗe duni fa hannden ɓeydake en kettino ko Mahammadou Abdou ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla cellal himɓe région tawa wi'i dow majjum ni ko Idrissa Adamu waddi firta e ɗengal fulfulde
ɓeydol andal gaɗagal ngal tugakina dow tindinoji dow ñawuji torroji sukaɓe ɓe ɓuura duuɓi joyi hano dogguri en e ñaw paɓɓe ko nandini ko ɓurta duuɓi nogay ni ko famowa ko sukaɓe famarɓe ɗuuɗal maɓɓe no maaya gaɗa taykaki gaɗaki ki nder cukaɓe ujunere sukaɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeɗɗi e nayo kamɓe maayata hitaande fuu ko tittinkina ko waɗa maayo maayo on ɓuytake warti herme e capanɗe ɗiɗi e jeɗɗi denne dental hawjiini e fii tellal himɓe wii bawɗe ɗe sowe ngam ba capanɗe nayi maayi ɗuuɗi denne eɗen faa herme e capanɗe ɗiɗi e
jeɗɗi.
Tenga altine nayi lewru avril hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso ɗiɗi alliance sahel waɗi hawrunde muɗum ton enda madrid ardiɓe hawrunde enda duni naabi en hawrunde enda ni waɗi aadi wallirde himɓe sahel ɓe enda ni heɓude mosola saɗarmaji e hawrunde duni fa hannde wi'i walliran fedde G5 sahel yaara yeeso duruididde pelle bonɗe ɗe enda ni gam joɗɗinde hakkillo fukkingo nder cakantaraji mum. Hawrine alliance sahel de duni fa hannde wi'i ɗum hokka sembe sigila awol leɗɗe ga heɓude mosola saɗarmaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana himɓe. Waɗan ni hannde balɗe ko sumayere nanga ɗo enden ni nder leydi Niger. Sumayere de duni fa hannde nde en daari nder mum no woodi hanuɓe nanngude sumayere de enden e ɓe kana nanngude sumayere de enden ngam nde en daari ni rewɓe cawɓe no mbaawi sumaade amma say e sarti Zara Bukar to enden ni Zender ƴewtidi e Modibbo goɗon fa hannde he jom anndal goɗon dow fii burna himɓe en kettinoo yewtere maɓɓe ko firta e ɗengal Fulfulde.
E ɗum waajibi dow alsilaame fuu tawa no woodi baawɗe suumaade lewru sumayeeru nduuɗo ka noon woni diinal islam no woodi laabi mum ɗi joƴƴini laatiiɗi no haɗa woɓɓe kay hoƴude sumayeere nde endan nder maɓɓen tawa rewɓe saawɓe. Ɗon saabi debbo cawɗo feese ne waawi suumaade du no woodi laawi ko tokkoto ko waɗa sumayeere nde. Docteur Abdoul Wahab sumana yo anndal dow fii diina nani ko haali.
Je rappelle qu'elle doit d'abord ici.
Miccintinan ko hanana si aade ginan no woodi e jiiɗe neɗɗo si joyi amma e jiiɗe ɓurɗe baɗaade woni ko goonga. Allahu alam ko laati e jiiɗe Abdoulahi ibnu Umar e Abdoulahi ibnu Abbas koɓe ngattoni sumayere nden ɓe accata laasara fuu e yoɓirde ɗum e terde wootere ko kamannaari maaro mbayeeri noon aan kayni huunde fuu ko joomum ñamta maane o tefa la'al ñiiri o hokka talkam.
Docteur Soumaila Hamissou loctorojo rewɓe no endan omo anndina en ɗo ɗum e wonno baasi ko ɗum waawi waddande debbo cawɗo seni nangi sumayeere.
La femme enceinte qui mange.
Debbo cawɗo gonɗo no ñaama wona hoore makko tan o woni imo ñaamana kanko e suka mo saawi on o ñaamanta ngam ko woni mo ñaama ɗum wurnata suka on. Nden ne seni debbo cawɗo on wi'i no suumoto ɗum saabanto ɗum caɗaale kewɗe arannde fuu sukkar gonɗo nder ɓanndu mum on no jippoto e kulle kewɗe nafooje ɓanndu mum gom ɗum ɗon no waawi waddande suka gonɗo nder reedu on baasi misaali farto manngu makko kam woni ko njiiton sukarime dey tawe teddengi mum fotay nde ni no heɓe debbo cawɗo to suumo.
Kanko loctoroje rewɓe on endan o holli wiide ke debbo cawɗo feysan hiɗe suumaade tono haani ginanda yaha to loctoroɓen endan ɓe keɓa koɓe jamiri ɗum fadde mum nanngude suumayeere.
Bandiraɓe ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata amma fanda meɗen dillude ni en miccintina ko Batu joɗa haale studio kala ngu hannde en waɗan ni dow golle ɗe rewɓe gonno gaɗa nder burna mumen ngam heɓude ɓeydare Hadisa Siddiku kandu adoto Batu gu enda amma komin dilla duni fa hannde miɗen accina Adam Maman Ada yettina habaruji ɗi hawsankore e muɗum.
Ñalli mawnan debbo hannde ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma.
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am.
Imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude.
Ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne.
Mawnan debbo imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaaɗi kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu dena.
Ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi.
Mi faami jonkan naane ma ko min ngari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa. Mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am nden gattimi den ko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema ta wattu ye bare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.